control all of it.
Debiba debyangu okutuka wano wetutuse kibadde kisaakyo nakwagalako mukama banja batelebuse era naye ffe baani katuwanike mikono tusinze linnya lyo halleluya wakitiibwa kibadde kisaakyo nakwagalako gye tuli 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 mukufiirwa n'atugumya musanyuffe ne tujaguza nabay'omukwano gwo katigolola omukono omugulumize halleluya wakitiibwa kibadde kisaakyo nakwagalako gye tuli 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 halleluya wakitiibwa kibadde kisaakyo nakwagalako gye tuli.